www.fon.gov.ng. Min Maimuna ya hasil min todo modon fajirire hande salasa jenai lewru April tande ujine didi e nogas e nai danyor di annabi sallallahu alaihi wasallam je foti kalkal be chapan tati lewru ramadan hitande ujinere e temere nai chapan na e nai hijirki annabi jo meden mo jam tabiti do mum iga makkatul mukarram fa go madinatul munawwara to yotta kam se on kedita do aire omtol fodde ko en fa ayeso iga hunduko sheikh dairu usman bauchi
Allah min ngendema Allah jafadan jafada farojen jafada modibian Allah jafada modibian jafada jibbe murbe erobe maade fofobe Allah wonana mi fi ani mallita min do goyobe ani sendina lebbe ani jittina min barkaji maada yemra min don toroma jittina min jam dina min imana ko ani dina min dina ani dina min jawle ani erobe ani ribbe ani yimbe ani dina kala jibbe fo woni fu barka annabi sallallahu alaihi wasallam
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah jabo kado jottani ago jottani agogo amin huti jamdi jetati e mintire wore agogo Nigeria Niger Cameroon e Chadi jeri ni e mintire wore agogo GMT Ghana Burkina Faso e Mauritania wakati on bonde on ke ita taskaram fago kubaruji haka sawi kubaruji Nigeria kubaruji Africa ena i duniyaru era hotoji iga wakilian amin kanka boyar ta agogo amin yoko jamdi jetati e mintion po e joy ha kadipo min manta mi tambin go Allah bagal taskaram go pallibal den on ke ha on ke ititta den ha jotten on der lewru sumay on ke ditan waju lewru sumay ga hunduko ustaz malami Abubakar Bagudo kanka yarta go gamin yogo jamdi jetati e minti sapo a minti on chapantati mabube fecire de de wakati kadibo den on ke ditita tafsiru ga hunduko Modibbo Jumaiden Modibbo Umar Zango ya ga julurde Zango Foundation wonde wala lamurde jawl Adamawa kanka bo da tara gare taskaram ji dibimbire de jamdi jetati e minti on sapo e japan jo e jeri to jomirawo muni min jabbitan min dalda on be kodirabe am kadi ha be demgal nasaran kore kambe bo be gandana on taskaram ji mabbe kuptudi wakere furfulde tamilorta go de jamdi jetati jamma on kedi ta kadi bo taskaram ji goddi to jotta kam sai on mo ina jonde on kedi ta taskaram faggo kubaruji Ndiyaru kubaruji na jari on temi hedigo do gomnati mabgal leddi Nigeria wurtini dental gongal ha do daddal matotiral ngal walititta jabi leddi Nigeria tokkito kuɗe kimminiɗe ɗe gomnati man gollanta yimɓe. Nder kubaruji Africa bo on temi hedigo do lokotoro en leddi Kenya ɓe sali notago noddandu do ardiɗo leddi noddidiriɓe to ɓe gartoya dow kuɗe maɓɓe ɓe wicca tikkere kolle. Dan Israila kipere Israila ko en yari do Hezbollah do mari horejo Hezbollah man haldi Lebanon tuju tabonda kubaruji didi fu maji dental gongal ha gal daldal matotral sabbitama ma bo omtama ha der leddi Nigeria gam dum hokka leddi Nigeria ma bo jabe leddi Nigeria man zarfu andugo golle de gomnati mo gol leddi gollanta himbe dum bo hauti be nufoji ardi leddi Nigeria Bola Ahmed Tinubu ha nufoji mako di jetati di o wi gomnati mako lornan hakkilo ha do ton do omtanno taskaram ka ha Abuja lamurde leddi Nigeria sauroto do ardi leddi Nigeria takanas do kularani kude kimini de Hadiza Bala Usman o wi gomnati man ni don yela jabe leddi Nigeria tokkitan fu anda ide de irin golle de gomnati ma hukumaji gomnati man gollanta himbe de banono bernde mari haje madam Bala Usman man ni Hadiza Bala Usman Manni wi'i dum man tabbitinan be wigo dum wati jabe di Nigeria do andangal ko doggata hander leydi. Gwamnati mawkan leddi Nigeria omtoyi taskaram hokkugo jabe leddi Nigeria nyamunda dum yotti ton a ton chapan nai ton ujine chapan nai kafu sendan go famda sembe en gam dum ustina be ganudi di be ngontiniri nyamdu do wurti iga sigorde nyamdu. Gwamnati mawkan leddi Nigeria minista Josakol Kubaruji Muhammad Idris kanko on halika de omtoita skram ka ha sare gomnati ha jawul Sokoto wala wala do hirnaliti Nigeria nonon ondini be wigo are nyamdu dum hauti be maroje dum hauti bo be butali e bayeri ena yadiri dum pat majum dum sendina on dede gal jude sotto be kubaruji Nigeria waranta on ni kado wakire fulfulde su radio Kongol Nigeria Abuja der taskaram fago kubaruji numandini bewi go largo lewru hesru do shabando kanjo on waddata ragare lewru ramadan dum en sumata dum man bo andinama do leddi arabi saudi be laray lewru kenya ngam man hande kambe fu be hebbitinan chapan tati ha sumugo hikka non bo dum man wurti on ma bo wolwama on ha daddal mato tiral ngal twitter je ha akilnobe be julurde haram non wandi be wigo julbe nyande alarba jangoto jam sappo lewru nayabru hitande ujene didi enogas enayon e tammi mabo julbe Allah fu tammi wadgo lamar julde sumai gam hebbidingo lewru sumai non bo dum andini be wigo kanko horejo horobe larol lewru mai Abdullah Al-Hudairi o wi be laray lewru ngam yigo dule mabbi asama hander ngorka bo en hebbitinan sumai ngam yigo lewru famardu je Shawwal man laraka nder leddi Nigeria ha wigo majalisaru ndu hakkilanta jahargal dina Islam ha leddi Nigeria lewru ndu laraka dum man wadi kadi dum hokki umrore hebbitingo sumai ha yago chapan tati kadi jangoto jam on dum tammi wadgo julde layhato Allah yari yonki sekretari jo maudo mo majalisaru ndu Ishaq Oloyede kanko on halika man ha owi lewrundu laraka ha owi himbe fuda largo lewrundu iga Kenya amde daga lewrundu laraka ha wargo jotta ngider got kabo gwamnati mo galledi Nigeria hokki siutare salasa hande be alarba jango to jamdo salasa jenai ina sapo lewru hande do gwamnati mawkan leddi Nigeria hokki siutare jenai lewru salasa be na sapporu ma bo alarba jangoto jam do lato nyalomaje de gollobe siutata ngam doggina lamar julde sumai hikka ministajo sanu der lesdi ko olubbu mitunji ojo on andini ka do dande gwamnati mawkan leddi man ha onitri jiabe leddi Nigeria takanas ma ummatore julbe do tokkito e adi boddi di umirabe mai der lewru sumai do ha dum lata dum hunde on de himbe wowata be man banano annabijo meden mukizlam e jam tabiti do mum ekitini ummatore julbe Allah horejo hukuma ga hakkilanta jiabe leddi Nigeria jodi be lesde janade Dr. Abike Dabiri Erewa jabino pelumi nubi jaru leddi Nigeria umido takanas iga leddi Britania wadi jahangal wargo leddi Nigeria be dow datal mota umidiga birniwol London fago birniwol Lagos fombina wala dihirna leddi Nigeria yanda chapan tati ile urugo orim hitande ujine ili enogas enai onni palumi man futi wargo jahangal ngal ha o erti Britania man o nasti leddi Faransa o tokiri gal Spania den bo o nasti leddi Morocco den o tokitiri hander dunde Sahara ha Mauritania Senegal den o fairi Gambia den Guinea Bissau den Guinea Conakry den bo o Sali o nasti Sierra Leone e Liberia den Mali Burkina Faso ha Cote d'Ivoire Ghana den o wari Togo den bo Jamhuriya Benin kadi o yotti ha Lagos non bo abike dabiri ereba man manoyi on man be tidal ngal o tidini non gomnajo jihawal go samu olu kanko man funi o lamini mis nubi man to darande ti majo non hakkilinta ya gebe gifa ferwere hajotan don der kubaruji Nigeria der waki sud radio kongol Nigeria Abuja dum andini bewi go gomnati jahawal Gombe mabu hukuma ga hakkilanta rental ranwa colten civil defense ha Gombe yerbi gollo be civil defense man be dudal mum en murti imbe temede jewe tato e chapan jay ha kala kotefu ha der jahawal Gombe kam be hakkilina be jonde jamden bo be tabitina bewi go julde lay ha julde suma hikado doggina ma der jam e de ende horejo kuma hakkilanta rento jeran makolten Muhammadu Muazu kanko on halika man den o wi be sendi gollobe be hanu kuje fu ma ba ha kuma ji pamari fu gam be tabitina be wi go julde dum tammi wade godo nyande sappo e go lewru April en gontinir do wada ma do jam e de ende Mr. Muazu man woni tiri gollobe ben to be lorna hakkilo be huwa ngam de Allah ngam hebango imbe umatore fu jonde jam e de ende jotta bo se kubarji Africa ena di duniyaro wembe lokoto en haladi Kenya andini bewi ko kambe kambe sali notugo no dandu ndu William Ruto ardi leddi Kenya noddidiribe do wigo be munyani be ngarta do kude be wichati kere golle de be tikkini den kambe gollobe ma lokoto en man bo be andini bewi ko kambe kam be tokkan wadugo ngam yigo cede de be tokkata gomnati man dudi buri sembe Ruto man joni tiri lokoto en be wigo be anda kode de be huwata do kude on kiminide de larani njamu mbena yonki umatore leddi Kenya gaman o wi gomnati mako laran dabareji di ngarta fu yigo dum wadi goddum hado ko larani cede de be tokkata gomnati man kipede Israel ilan ko en yari do Hezbollah do ni wadi sanadu wade hore jo Hezbollah man ha Lebanon amma jalisar mo gollis e duniyaru bo wadi barrero be wigo handi dum darna sankiti goddo ma bo dum darna kabede ngam yigo ummatore dudbe on jonki jimum en don natto Ali Ahmad Husseini ni mo Hezbollah man kanko doni o yidi be wade makon yake de pirwal pamaral sakkini hite dingi fidugo bundugaji do gifa sultaniya ha fombinan kere Lebanon hawi go Israel yan ko en manni kambe kambe to fies bolla man gam yigo kambe on waddata kabe ha nokkuje godde ha Israila den Hezbollah man bo karibe ngeddi be halaka be wigo kambe kambe to faybe to hado maji ragare kubaruji Nigeria kubaruji Africa ina di duniyaru jittagam se on mo ina jondon kedra hotol gol salatu Usman Ubangari windi gol wi kipede soja en yari hado labare wonde ha di Sudan do wadi sanadu wadi himbe dilani no gas e gelde dara hotol Saratu Usman Bangari.
Komiteeru lokotoro en lesdi Sudan andini dow waldeeru soja en Sudan halki yimbe ko hewtata no gas en jeetatu ha kippe goɗɗe de ɓe njaari dow labbare wonde fombina gallure Khartoum lamorde lesdi ndin. Kawtal ma bo dental lokotoro en Sudan wi soja en lesdi ndin andini wiigo dow soja en RSF on halki yimbe ɓen ha labbare omdan marde daayenga kilomitaji temere e chappane joyi iga fombinaari lamorde lesdi ndin. Sudan hakkunde soja en wambibe bawo horejo soje Abdul Fattah al-Burhan e soja en RSF wambibe bawo Muhammad Hamdan Daglo fuddi on ha nyande 15 lewru April hitandere yawtunde konungun halki himbe dubbe der habe himbe ujunudde 15 ha galluje godde didi ha tayre Darfur. Kippe nyende asaweden ni wadi sanadu wade jodi be labbare den kambe no gas en jeetato be ngi'ai nanai den yimbe burambe temedde didi e chappan e nay bo nauni iga bawo jabtugo diwal jazira won ka fombinari Khartoum haleuru disemba soja en RSF do fi yara kippe gulde gulde do labbaje dudde ha jonta ha leuru mash dum duli labbaje ko hewtata temere jeetati e ciyeji ha nder yajjirga lesdi ndin. O on jaaburu Reliance wondu lesdi Burtaniya wurtini. Saadatu Usman Ubangari wakkere Fulfulde Radio Kongol Nigeria.
To Allah hoynu Allah yafo maiɓe bo Allah waddan en jonde jam ha domi waddi ragare taskaram faggo kubaruji fajirire hande. Baba mi arti mi andini on min gaddanan on jotta wazo lewru sumai iga hunduko Ustaz Malami Abubakar Bagudo dedey to timi wazo lewru sumai bo ta gogo mai hewti jamdi jetati e fecere min kadi bo lortan min gaddanan on tafsiru iga hunduko tafsiru iga julurde Modibbo Zango jotta kam se on ma ina jonde on kedi ta wazo lewru sumai.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيئنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما بعد درابي جلبي تغن أنفو Bismillah godina Islam ya goto modon kangonta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mi holle yettore an ya goto Allah subhanahu wa ta'ala kolude en fuddode sumayre fa hande en jaali ragare mare attike do en saygi en getti Allah subhanahu wa ta'ala laati ga fuddode Allah holli en ragare en fuddi dangi en timmode mare talani hala goto gimo o fuddode na timmode. To Allah walli en ɗum fuɗɗode fa e timmode Allah riskini en sai getten Allah subhanahu wa ta'ala laati hori wakkatire seɗɗa hande en jaari fa nyande no gas e jeenayi lewru sumayeru. Allah hoɗike kam to seko wala fa en tamma sumayere timmi hande ɗum bo Allah hoɗike sai ɗum ɓesdi to wala aybeni sumayere kam arti timmi Allah jaɓa hen. Nde laati bo sumayere sai ko hetani shanu edi gaɗeteɗum julde edi ɗum goɗɗum noon kanduɗum sanne sanne. Nden bo neɗɗo hani anda wiigo darolde muɗum ndimaare ewde nde julde edi bo Modibbo e salatul ideni ay ko yiya ideni ay isnaini julde ɗen ɗiɗi ɗen ɗe edi kanwa alfiɗir wal adha julde edi julɓe sumaye eba julde ɗen e nde layha sunnatun muakkadatun sunna non cembiɗɗum ka wajibu wane ko laati farilla amarallahu ta'ala biha fi qawlihi. Allah umri ɗum waɗa ɗum ɓe kongol makko inna aɗena kalkausar fa salli li rabbika wanhar ay Allah on oy kanko non hokki ɗume ay bote nasaraku e ɗume yalkausara ngam no umri wiigo fa salli juuli rabbika e jomirawo maɗa wanhar nde ko juwa dabba maɗa fa salli gaɗa julde eedi li rabbika yagoto jomirawo maga jomirawo maɗa ɗum wan har in wakkati layha noon bo juwa dabbawa maɗa kirsa gaɗa layha wa annada biha falahul mu'minina fi qawlihi dembodo no hokki kisenam ebo hebo gona saraku do juldo o kada aflaha man tazakka wa zakara man fa zakara asma rabbihi fa salla hakika on en chenin do gaddo dewal do Allah hebi na saraku hisi o dembo indi jomira makko fa salla o juli biha falahul mu'minina fi qawlihi dembodo no hokki kisenam ebo hebo gona saraku do juldo o kada aflaha man tazakka wa zakara man fa zakara asma rabbihi fa salla hakika on en chenin do gaddo dewal do Allah hebi na saraku hisi o dembo indi jomira makko fa salla o juli dal iman wa taqwa tan woni ko wangi do ko bir wangengo do ko lati ijaine fi hadir majun imanu imana ku nuddinol Allah wa taqwa e kulal Allah ya bandira juldo nyalomar e nyalomar teddune non kambu e wodi wakati mudun tan woni waktu ha min irtifa shamsi ida rumhi ila dawali do yambo dun wakati non dilati nange badike ma nange bangike do ay banofoti hadume ane labbo juta labbo min zawali e gapotiraki wa abdalu antu salla bubuna julani wala julde edi mudun ay fi awali wakati wakatire arandere ay do en dilati ki wakati non neddo wata dun amma wa antu akira salatul idi do en yama wa abdullahi kubuli antu sallil alha in julde laiha non to dun waya dun der wakati dun yawna wadugo de tema kanan nasu gan himbe heba bawde men zabi ada ihim gan himbe heba hisa dabbaji mudun mare huji mun de laiha wakati julde idi laiha kenan wa antu akira salatul fidr den bodun nettina julde dume julde edi sume kanum bo de tema kanan nasu men ikiraji sadakatihim gan himbe heba bawde wurtingo zakatul fidri ay wakati laiha kam dun yawna wakati gilbe suma bo dun netina to en gan dun heba kowa lora ya hisa dabbaji mun do bo dun netina gan koma heba wada zakatul fidri iz kana sallallahu alaihi wasallam yafalu ha kaza lati kila sallam yi wada nihi ala jundabun radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bin al fidr wa shams ala qidrum hayni oido ya sallallahu alaihi wasallam julde edi mabbe wakati lati labbo gonden juuti ko yari hada juutol didi ko nanye to kan arande ya ay kanon ko laiha hada juutol gotol amma do bo didi koy wala o adaha ala qidrum hin do ayi kanon bo laiha kanon kam hada juutol labbo wotono ambanda juldo ko hani jawnen gaden dewal gal en juli itten zakata sudir dempa en juli daga don eid yida ma yambi man bagila ha min adabihi do la dubaji lati di yida neddo wada wakati julde eidi alghusul watadayibu wallasu jamil min siyabin neddo yiwo malla boloto watadayibu watto urdi wallasu jamil min siyabin gatta kolte mada chonchi ma kolte mada kese malla bo chonchi kese di goruda kolte dan le kawli Anas radiyallahu anhu amara na rasulullah sallallahu alaihi wasallam umri min ay fi idan do idi den didi an yalbasa ajwada ma najidu neddo wato do ko guri wodugo der kolte de goruda fu wa annata tayyiba bi ajwada ma najidu en gatto den bo urdi fu urtugo wa an nudashi ay bi amani ma najidu zamba wa alaiha do dabba kurunga wodugo fu jama wa kan sallallahu alaihi wasallam yalbasu burdatan ibratan fi kulli idin kanku la sallam wa kalati do al'adaji kambe arabon da sallallahu alaihi wasallam borgode lati ne hebru hane bodere ni gorune nyanyanyani en fi kulli idin kala julde edifu to en ni kan ida neddo nanga wadugo tokkito atila sallallahu alaihi wasallam ala akalu qabla khuruji ila salatul idil fidr ala kan nyama en wakati julde edi tuma non neddo nyama hedde ko wurto yago julde wal akalu min kabadil ulhiyati wato kanon bo nyamol der wato kabdu bernde den dume ulhiyati igalai hari bada salatin fi idil alha kanon bo isa goddon der dume den lai hamudun han bernde ko goddon nyama wakati de ay kanon wakati julde laiha amma do kanon bo wiida neddo kanon bo nyama hedde ko ya julde edi bi kawli burayda radiyallahu anhu kana nabi sallallahu alaihi wasallam ila sallallahu alaihi wasallam yagadu yawmil fidri hatta yakula ila sallallahu alaihi wasallam yata julde edi sai o hebi o fummi o hebi o hasitike amma wala yakulu o nyamata o yarata yawmul alha nyande julbe laiha attayar je sai en warti ko ya akulu men ol hiyati o fudde yamugo e ga kusel gelgel laye makko ko yida juldo ni in wakati zuma non yawna nyama ko nyami hedde ko ha edi amma in wakati laye non kanon bo in o layike wato sai o walti o fudde tew makko sumo sedda yago den de dum walti edi den o nyama e ga laye makko o ya ai do en ni kayda neddo wada den bo dun tefa ko mo nyande edi seho sehina ta latu ta accu goddo yonki mo metta nyande julbe edi dun yid neddo ko moy lato e sehi nyalomare denen ai alkuruji ila musallafi dariqi wa kuruji waruju kai min ukura ai alkuruji wurtago ila musalla yago julde edi don en min dariqi igalawol waruju ne warta min ukura lawol goddo de atokki nyamo galtira nano kayda ni qawlu sallallahu alaihi wasallam ai zalika qala ja'iz in jabir qala jabir in kana sallallahu alaihi wasallam idza kana yawm al-eid khalafa dariqu ila sallallahu alaihi wasallam latiki yande eid fu sai wayla labi e tokkiri goldo sai waltire golto antu sallallahu fi sahara dembo don jula ton bawo yas wa kan yasbirni ai antu sallallahu fi sahara yasbirni tolladde illa lurotan san ila lura godon madara wana hawihi ane diyam ko goddum hadi amma en banda kadi min jurata de sire watu sallallahu alaihi wasajidi limuazabati nabi sallallahu alaihi wasallam salati hafil saharai alato tun jula ton en labbino kan yida yasi birni tun jula malla bo yasi gelle kayda ne ha jula julde edi dembo nanga wallugo bandira mun seho bi kawli muslim li akihi juldo ya to bandira mu don juldo takabbala Allahu minna wa minka kan wanta bo Allah jaban ya han imi ma da ko Allah jaban yan ko yati hobbe mana baraka me julugo jam baraka e julugo jam baraka mi mo ane sai gura waga mada sai gura waga ya baraka ma baraka e julugo jam to en fukan ida nan wadugo ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu iza iltaka boyi takaballahu mana la maruya doko dun sulle anna sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu izaltaka baaluhum baalan yawmal idi sahabo ila sallallahu alaihi wasallam e potti bandira mabbe ko mabbe do lawol ko me potti goddo sai wi a dume takabbalallahu minna min wa takabbalallahu minna allah jabanan jabane allah jaban men allah jabane to en kanno yida wadego nyalomare edi dembo don tefa ko moy nangodo goddon wi barka men e julgo jam barka ju ko way jala adamul haraj fi tawassu fi akali wa shurbi wallahi ubahi fi idil alha ayyamu tashriqi ayyamu kulli akalin wa shurbin wa zikrillahi azza wa jalla nanga indugo Allah subhanahu wa ta'ala hokku en bawde telati dun yalomare edi non Allah subhanahu wa ta'ala hokku en bawde wigo jehen julde dende edi dembo julen dono hani sifatu salatul edi hiya an yakruja an-nasu ila musalla yukabbiruna kamo neddo wurto himbe wurto yago julurde den yasi birni hatta iza tafa shamsu fa wakati nangi bangi dow ay ba'alul amtarin kamal imamu fa salla imamijo ummo daro den o hokka himbe julde bila azani wala ikamatin dun noddinta den budun watta ikama ay raka'ataini raka'aje didi yukabbiru fil ula saban raka'are arande dun wadan kabbire jeedidi bitakabetul ihrami wan nasu yukabbiruna himbe boy ju kanu mai wada Allahu akbar bawo limamijo Allahu akbar bege Allahu akbar min kalfihi bitakabirihi bawo makko bawo wadi be kambe gada waya qarau idon janga bi fatiha wa suratul ala isabbi jaharan dun wangina wa yukabbiru fi saniyati sita kabiratul qiyam dem bo dun wada kanum bo kabire jeego ay do en waya qarau bi fatihatul kitab min janga fatiha wa suratul gashiya suratul gashiya aw shamsu wa duhaha to en kan yida nange wadego fa iza sallama illi man silmini kama sai ummu fakadaba fin nasi kudubatan sai o wadana himbe kuduba o hulnabe o fonabe ayaje kudol Allah yajalisu asana'a ha in o wadi de o darike chaka sai o jodo ayjal satul kasbatun jonne seddare ai fa izu fiha o wada wa'azu fiha dal majjun wa yuzakkiru wa siutunabe Allah yukallilu ha bi takabiri wa hawratun e kanwa dume e kabiroje ko nandi banon funi kama ya tawu habi alhamdulillahi ta'ala wa sana'a alai dem anu dum irta alhamdulillahi allazi ayago akiru do majjum wata allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin fa ya goragare wa in kana fi fidirin illa tike bo wakati julde sumaya nan hasa ala sadaqatin fidri dem bo foda hakila himbe nan gadu sadaqatul fidri fa bayana ba'du hakamiha o andina yakon non kita zakatul fidri do wajid do majin to en kanida wadego neddo wada illimami je silmini to himbe manan silmini to lato dum ummo dum tokka lawol dem bo dum tokka dum salalawol gol dum tokkoyi bawo maggol Allah subhanahu wa ta'ala rizkinen Allah hollu en wiigo en giyay idi mawuri kanum bo Allah hollu en giyay ragare sumayere mawuri en jandi en jandora in en godi bawde en gala bawde bo Allah hokku en bawde timmode do imanaku koribe kanum bo Allah hokku be bawde to hande bani insha Allah do datum do bayanu taskaram ka ka wazule urusume sey jangode Allah hoduke malla mawuri Allah hoduke sey miya Allah subhanahu wa ta'ala rizkinen yarug mawuri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Amin 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 Allah jabo du'a wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jotta bo wakati wonde on wayta jonde on keita tafsiru iga hunduko modibbo jomeden modibbo Umar Zango den bo on geditan fasiro man on wani modibbo Umar Zango bo mi andini on den bo fodo baleri kanko on wani goni Usman Ahmed hajatani en don ha surawol Hajta endo ha surawol Nisa tarite jam
ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina fa فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما
جامر عوضي يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم جامر عوضي يا أولم هند واتو برهان هجا gadja akuma tika warani on min rabbikum igwe jomirawo modon burhanun do jomu tafsiru hujjatun min rabbikum alaykum do modon hujja man do wa huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama jomirawi wa andalna min jippini nuran jaingol mubinan bangungol bayinan bangungol huwa al-qur'anu ilaykum fa goy modon jomirawi fa amma alladhina amma den amanu nu'din billahi allah wa tasamu bihi be holari bihi allah to fasayukiluhum sese allah nadande wa to siradan datal darigan datal mustaqiman boshingal fi rahmatin ha hinwe min goemako wa fablin e mo'ere wa yadimu handitande siradan datal darigan datal mustaqiman boshingal huwa datal mando jomu tafsiru wi dinul islami وَتُرُنْ دِينَ إِسْلَامًا
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ نتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم
Jomirawi yastaftunaka fil kalala rida bidira ma fidwe fil kalala handongu filtaki kondongu yurmenda qul wiu allahu allah yuftikum woni ko fitata on fil kalala ti handongu filtaki in halaka imru'un halaka nitewe jomu tafsiru wi wato marfu'un imru'un do turdado be filin be fili ufasiruhu to nini wato neddo mata umaynama laysa lahu waladun dingel walanamo jomu tafsiru bi ay wala walidun o wala baba o wala dada wa huwa al-kalailatu kankon wato jurumdo to ali ndon guyurme ndamma goddo on o mayi o wala dingel o wala baba o wala dada o wala debbo o jurumdo ko to ali ndon don bu filitaaki bo to wala be do be fu bi Allah nyol pat wara filitaamo goddo fere wurta haato wi'a ay o do dum bafaanyo am goddo fere wurta wi'a o deddiraawo am ko moy himbe pat waran filitaamo ngam jotta o maynaama o do mari jawdi dono wala o wi laysa lahu waladun biddo wala ngamo wala hu ukhtun deddiraawo debbo wodanimo min abawaini iggo e saaro en dido wato shaqiqatun jomaako aw abin wato ko wato mo hotata babatan to nisfu reta ma taraka ko acci kanko maydo man do faraha wadan deddiraawo debbo man wa huwa kanko aya laku deddiraawo gorko go kadhalika banni to na kanko mayno deddiraawo maako man on mayi to kanko ma yarisuha oronan mo jami'a moggal ma tarakat ko acci to kanko on mayi derdi ko debbo raho areta to derdi ko man on mayi tunde wala be lindinobe fu o wi yarisuha jomiraawo wi deddiraawo maako gorko waran rona mo o rona jami'a moggal ma tarakat ko acci in lam yakul laha waladun to nini o wala ɓiɗɗo gorko fa in kana laha waladun to ɓiɗɗo gorko wodanimo ko ɓiɗɗo wodanimo dakarun gorko jomu tafsiru wi fala shey alahu ko ɗume walana deɗɗiraawo aw umsa ko ɗo mari ɓiɗɗo amma ɗum debbo ɗo bo falahu ma fabala to debbo roni anna siiɗi acceni geɗal makko luttiman wodanimo kanko ma jomu tafsiru wi walaw kanatil uktu wondo deɗɗiraawo debbo lattake awil akhu ko deɗɗiraawo gorko min ummin to o yigoyni ummin jomaako to fa farbuhu ndongu maako a sudusu kama takaddama banno hanndi no awala suratin aran sura o fa in kana ta jomiraawo wi noy to ɓe lattake kamɓe deɗɗiraaɓe go al uktani isnayni ɓe ɗiɗo kamɓe on mo wato mayɗo man acci fa sa'idan ko ko dowi ɗiɗo li anna ha ngam aya ta jomu tafsiru wi nadalat ka jippi fi jabir ibni abdillahi ha jabir ibnu abdillahi wa kad mata jabiru mahi an akawatin wati deɗɗiraaɓe rooɓe jabiru ibnu abdillahi en nanata ɗo a yi o ɗangino debbo ɓe timmini koluɓe hootan sey ngeroba maako nga naywi nga tampi sahaba en ɗo pat dilli accimo geloɓe ɗo dilla kanga bo to nga dari sey nga waɗa ka lorugo ɓaawo ɓaawo annabi jo sakkitino ha jahalngal man ha wari jokkimo wimo jabir noy o wi ngeloobam ɗo ya rasulallah nga dillata sey ɓaawo ɓaawo tan nga lorirta annabi jo wi to o hofnongale o jippinga o hofniga nga hofi nde nga hofi sey annabi jo jaɓi woodi loosol jabir man jogi sey annabi jo jaɓingol sey jukki ngeloba maako man nde tati jukkinga jukkinga nde tati sey wimo to wa'unga tan o wa'inga nde o wa'inga sey nga ardinga waɗi ka doggugo ha nga daɗi gelooɗi fuu wartima o wi nga ɗo haɓana daɗugo to nga wari ha nga daɗa ngeloba annabi jo sey o fooɗanga to nga wari nga haɓana daɗugo sey o fooɗa o dingi nantugo nga ta nga daɗa ngeloba annabi jo sey annabi jo wimo jabir soranam ngeloba maɗo o wi ya rasulallah min kami sahima nga annabi jo wi aa mi wima a soranayam o wi to mi soranima ya rasulallah annabi jo soodi ngeloba goo ha maako amma wimo o wa'a nga seeto o hooti madina o hooti ha saare maako nde o waddanamo ngeloba o wa'i ngeloba nde o hootini be ngeloba o yehi o jippi o lori o wardi o waddani annabi jo ngeloba si annabi jo wiyata mo ceede man mi hokkima mi sahima de ngeloba ma bo mi sahima ni joggu annabi jo wayi to o soodi hunde hama o lora o sahama nde ko o sooda hunde hama o saha ɓinguel ma banni joggu ma ko wayi to a haguimo hunde o wari yoɓugo ma bo o yoɓirtako ma irum ko a hokkinomo kam so o laara ko ɓuuri ko a hokkimo ɗo o yoɓirama kanjo ananta makarimul aglaji ma o soodi ngeloba jabir o lori o hokkitinga jabir ma si annabi jo wimo ko waɗi a yawata a hootinawa ɗo o wi annabi jo mi te'i ay annabi jo wi moy a te'i o wi mi te'i mawɗo mi te'i mi te'ay pamaro to sai annabi yo wi ko wadi a tayi do debbo pamaro o wi ko wadi mi tayi pamaro don baba am maynama o acci biyam be bibbe robe wobbe wiro nan do wadi be jena yo yoki haje na ko moy watta non ma goddo fere ndiyam nangala mulum ka na waddane ma nyawma waddane ma nyaw ay to sai o wi annabi jo ya rasulullah o wi annabi jo ayino ando ando nawirta bido mari jawdi amma den era ero edo tanmi mari wala bingel wala dada wala baba to kanjon o wi annabi jo noy o wadata to annabi jo o wi annabi jo wolwanay mo sam o tani annabi jo heriji annabi ro jodi sali wolugo hanebi se o yi annabi jo wulini a se wakkati man do annabi jo jeri do wahi on do waranamo se aya do jippi se o jangani ka jabir man sanabi gamol mako man on wadi aya man jippi jabir man wato baba mako de wari mayugo se yi mo jabir am a andi bawo annabi jo wala mo mi yidi haɓernde am banama ngam derdaɓe ma do be fuu be roɓe debbo bo nane ma ɗum hunde on laafude ngam man ɓawo annabijo anmi ɓuuri yiɗugo wato ayi sahaba noono ɓe woni to nda annabijo ka fa wala way o ɗo debbo go ɓinguel fa yeeso maɓɓe wondo sayidna umar wi annabijo wiyannomo o mbara ɓikkoye maako o mbara rooɓe maako o mbara bawo maako ɓe dande maako fa o mbaran ɓe o wi o waɗan ngam annabijo ɗo ɓuranimo ko ngam man ɓawo annabijo anmi ɓuuri yiɗugo wato ayi sahaba noono ɓe woni to nda annabijo ka fa wala way o ɗo debbo go ɓinguel fa yeeso maɓɓe wondo sayidna umar wi annabijo wiyannomo o mbara ɓikkoye maako o mbara rooɓe maako o mbara bawo maako ɓe dande maako fa o mbaran ɓe o wi o waɗan ngam annabijo ɗo ɓuranimo koɗɗume to baba jabirgo wimo ɓawo annabijo an on tan mi nanata ɓer gelam amma useni nda ɓikkon ɗo hakkilan derɗiraɓe ma rooɓe ɗo kala annabijo mo mari ɓiɓɓe rooɓe tato o dañi ɓe o ɓurnayɓe dow worɓe oɗo hakkilani ɓe oɗo ñamda be maɓɓe o holtinan ɓe o waɗanan ɓe kala hayru fuu annabijo wi aljanna wodanio ngam namo kala heɓata ɓiɗɗo debbo hakkilanamo ko susan daga zamanu jahiliya kamɓe kama to goɗɗo dañi ɓinguel deyel ka o hoangel o sakkina gaska o mbaragel tan jotta diyatunu kalifa en jangata haala mako sahabojo mo jibrilu wardata be suura mako ɗo nde o silmi o waɗi ka woygo a yeeso annabijo annabijo ɗo ko woynatama ɓawa labdi kalimatu shahada o wi annabijo am irum gebje mi waɗi ɗo min ɗo jotta allah yaafa yam allah yaafa yam annabijo wi ko o waɗi o wi ay ɗikkon ɓikkon fa kon o dañi capan e jeego o mbaɗi o wiɓe junngo maako kala ɓiɗɗo debbo fuu o fawna ɗum o waɗa ɓe fina ɗum ɓe waɗa ɗum pawne se to timmidi ɓe wasa gaska lugguka o wi o wara o darda ɓe ɓinguel ba o salan komi gaska man ni so o yerɓa ɓinguel do'a tan ɓinguel ɗo wiya abi baba 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 ha mayira non noon o wi jotta kanko ɗo allah yaafan mo annabijo wimo ayya ya dihiya al islamu ama alimta anna al islama ya jubbu ma kana gamlahu ay ko arti a waɗi pat bonondamano ɗuɗiri pat to a wari a silmi ni to islama kam arti ko a arti no a waɗi ko boɗay kam islama itti ɗum kañum ka ɓokki ɗum yerɓi ɗum jotta kam habdu a woɗɗina kuuɗe ma tan allah jaɓi islama ma o yaafanima kala ko a waɗino hakko sali fu to jabir man baba mako se wagginimo wimo kuuje ɗiɗi mi accanima ɓikkon ndewon deɓɗiraɓe ma ɗo be ñamande tokkatayam kuuje ɗiɗi ɗo on o wi boyoro lahara kono uduro to ɓe fuɗɗi kono man o wonan nder arande en ɗe ɓe ardata mbarugo hakkono man nonnoon man bon daga aran kono uudu man ɗo baba man seedina jabir goɗo nden kono man oɗo woya baba goo maynama be amrunno jamo hen nde ɓe wari irugo se ɓe hawti ɓe ɓe irdi ɓe gaska goota amma jabir ko nden o mawɗo oɗo wiya o yiɗano baba ma ko walda be goɗɗo babel gootel ngam dagan ɓe howa himɓe tato ɓe hawta ha gaska goota nden o wi baba mako wakkati nasta kono uudu seedinaɗo o wi oɗo yiya ko nden mbal harmayi bawa man ɗo nder ɓe yari mbal man wuyki ɓe mbari ɗum hakkono man kamma wakkati man mbal man harminaka wala ko ɗume ɗum dagi ɗum on wakkati man ɓe yari to kañum nde baba goo mayna ɓe heɓe iri baba mako ɓawo ton o yo o tawi annabijo o wi ya rasulallah shabiyu wi wato shabi on jabi jangi hadisul manajabir on jabir do yamo wato baba mako istashida abi yawma udin baba mako sedina manyande udu oni baba mako acci bikkon dehon ko watta bana jenay den bo acci nyamande dunde dol mako o haddi be tokkata baba mako nyamande do be ho angesa dibinoje ka baba mako man acci do be ho angesa man ta fuma ga be yafa ko lutti be wi be kambe bo be wi be watta non ma o wi o sabti o yewi tawi annabijo o wi annabijo kuseni wara yada be mako heba to tokkol baba mako do nyamande be wi annabijo do o andi be ustanay mo nyamande man o heba o yobina de hoy annabijo nde yeyta tonde ɓe yi annabijo sey ɓeddi wonigo jabirgo ɓe wi a wardi ɓe annabijo gam min ustanamana min ustatako falamma ra annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ma yasnauna nde o wari hoy annabijo ɓe dilli tan to se annabijo wimo yowu maza dillu hangesa man falamma habara jadadu nagli ataytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama fakultu ya rasulallahi igaralimta anna walidi kadi sujide yowma udin wa taraka sitta banatin wa taraka alayhi dainan inni uhibbu an yaraka alghuramau قال يوسف بايدر كل تمر على ناهيه ففعلت ثم دعوت فلما نظر اليه امر وابي تلك الساعه فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم يصنعون اداب حول ادمها بيدرا ثلاث مرات ثم جلس عليه فقال اطوى سابك فما زال يكيل لهم حتى ادى الله امانه والدي وانا والله راب ان يودي الله امانه والدي ولا ارجو اليه ولا ارجو اليهم بتمرتهم فسلم والله البوادر كلها حتى اني انظر الى بيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه لم ينقص تمره واحده وي وقت تاوغو ديبينوجي دي وادي او يتي النبي جو داكو هي النبي جو وانا مو النبي جو ويمو يهو امرت ديبينوجي من كبيسو نكور فيره اسم مؤنجن نكور فيره adwa nokkure feere a waɗa ɗe geɓe geɓe bagaje bagaje boɗɗe ma ɗe ɓuuri woɗugo ɗo a joƴƴinaɗe babel feere ɗe tokkata ɗe a toman a joƴƴinaɗe wagare wonde feere ɗe sakkitiman a joƴƴina wagare feere o hoy annabijo ɓe yaadi nden ñande man ɗo seydna aboubacary yahay seydna omar yahay nde ɓe yaadi ɓe annabijo tokkoɓe baba mako ñamande go nde ɓe yi annabijo sey ɓeddi wonugo jabir a warde ɓe annabijo gam heɓa min ustanamana min ustatako annabijo nde laari geese maɓɓe no ɓe ɓerniri warugo maako man ɗo ɓe ɓerni haɓɓun semmbe nde o laari geese maɓɓe sike nan o haɓɓayno annde waɗugo mojisa ñande man nde o yino ɓe ɓerniri o gasni dibinoje jabirɗo bo dibinoje ma yottay ko yoɓa ñamande baba maako to dibinoje yottay tokko e baba maako bo ɓerni ɓe hollay alama ɓe yaafan to si annabijo laari wagare mawde nder bagaje dibinoje man ɗo se o taari nde nde tati o taari o lori o fuɗɗiti o taari o lori o fuɗɗiti nde tati nde o taari ma se o waɗɗi dow wagare man o jooɗi nde o waɗɗi dow wagare man o jooɗi ma se o hoyi kosgal maako wato ñamal ɗo resi ɗo nanal li irum bato goɗɗo jooɗi jonde laamuɗo se o wi oɗo asaba ka ƴowni ɓe tokkatama ñamande ɗo ɓe pat ɓe wara ɓe fuu maɓɓe ɓe wardi ɓe silaji maɓɓe annabijo ummi be hoore mum o hoyi ettirgo oɗo ettana ɓe o accay jabir etifa famagala yakilu lahum ɓe hoore maako o ñeɗa annoy a tokkata mo kaza tokkata mo o ñeɗa o waɗana oɗo man limgal man annoy a tokkata mo silaji tati o ñeɗa silaji tati o hokka annoy a tokkata mo silawo be reeta o ñeɗa o yoɓa ɗum anno a tokkata mo reeta silawo o seedey oɗo e mudana ɓe koɓe tokkata baba jabir ɗo ha tokkoɓe ñamande go ɓe patɓe timmi wala mo luttiɓe fuu ñamande baba jabir ka yoɓama tokkoɓe ñamande timmi bagaje dibinoje go bagaje ɗiɗi ɗo jooɗi ha to mawɗe mawɗe ɗe memaka ɗe annabijo ñeɗi yoɓirɗo bo ɓe fuu ɓeɗo laara wala ko ustiya wagare ma jabir wi kanko kam wa ana wallahi rabin an arjiya ila ikhwati o wi oɗo yerdi wakkati o wara ɗo o yerdi o wari man ɗo o wari o hootan saare ko o wara ɗo oɗo yerdi kanko kam o yiɗa o hodda ɓe dibinore woore ha saare way gam o yarana miñiraɓe maako dibinoje fa nduɓu ɗe ɓendata nde woore nden ɗe wakkati ɗe ɓendata ɗo bo watto saare kam kala mo tokka ɓe tokkayno ñamande fuu o warti o wi mo tokkata mo ñamande remu seɓo dibinoje warti to mi wari ta'ugo ɗe ɗo bo ko moye andan ɓe ɗo ta'a dibinoje man. To hande saare ɗo heewi ɓe ɗo rena dibinoje wartan jaɓel bo anniya maako to o wari o yoɓida ñamande ta o wodda be dibinore ko woore ha saare ma. O yiɗi an waddi allahu amanata walidi wala arju ila ikwati bi tamrati. Dibinore woore fo ila o wodda be maare fa salima wallahi lbawadiru kulluha. Dibinoje bo ɗe patmaje ɗe hisi. O wi wallahi o larandi annabio joɗi dow maare eti ɗo ka anno o lamdi an ustamratan wahidata. Na waydi sera o ñeɗiɗima aa, o wi wallahi oɗo wiya dibinore woore ustay ha nder dibinoje ma. Asi annabio ka ɗon ñeɗa ha ñeɗata tan ɗo yoɓa, kam ɗon yiyata bana dow wagare ma no ñeɗata. Ngol rabiatun adawi be cheibanu rawi go cheibanu rawi itti ceede hajiba mako way o wallitan rabiatun adawi dillan makka ha o joɓamo. O waɗi ni o itti kangeli hajiba mako o liri rabiatun adawi. Rabiatun adawi ɗo dow ngeloba wimo ɗo boɗume ɗo o wi mi joɗima kangeli onon no hajiba muse nda jaɓudi a weddintira ha joɓali ma, kala mo yata makka fo ay daga zamanu ɓoyma ɓe hokkan ɗum ceede. Rabiatun adawi mo mi noon a hokkata ɗo, o wi e waɗu muñal ɗum famɗi kam. Rabiatu ɗo dow ngeloba non kadi mbo se weƴƴiti jungo ni tan. Nde o waɗi jungo ni se o laari kangeli hewi nder jungo go ni mawnugo kangeli ma. O wi mi wala hajerim ɗo wa ana a kuddu minal gaydi wa amta tawkudu minal jeydi. Minon han gaybu min howata nga ɗum waji min ɗo ɓofta non noon ambo se ko woni ha jibayel ma laarno ka el man famɗiri de ɗo a wiyata min yoɓa to non no mari haaje ɗo kam min ka ay jotta kam be boroji ma mi dilliɗitta. Wala ko o jogi se ndiyam ngam o yarata oɗo dilla makka ngam man o wi wana a kuddu minal gaydi, kala ko mari haaje fo o hoan han gaybu on tan gango. To kadi mo wi dibinore woore ustay ha nder dibinoje ɗo watto annabijo waɗi mojiza de o timmini kugal bose o hooti jaabir totti mo ha saare ha ya wolwana mo o wi aa dillo a Seydna Aboubacar. O dilli a Seydna Aboubacar, Seydna Aboubacar wi mi andi daga nde mi yi. O wima a ya waɗa bagaje feere feere. Nden o wi o dilligan bema mi andi ɗo ka fe'an ashadu annahu rasulullah. O Seydna Aboubacar wi mo dillu a Seydna Umar a ya yocca mo. O wi a Seydna Umar nde o yetti o fuɗɗi bolle Umar wi ashadu annahu rasulullah seydi mi tabitini o nulaɗo Allah falahuma sulusani min ma tarakal akugo derɗirawo acci wa in kanu noyta ɓe lattake ay alwara sattugo ikwatan rijalan wa nisa'an falizakari misliru hajdi gueɗal unsaini rewɓe ɗiɗo falizakari wodani gorko goto min hum eggo e mabɓe. Yubayinu llahu lakum, Allah ɗo wanginana on sharaia shari'aji dini kum dina moɗon li allah tabillu soyde majjuki moɗon. Wallahu allah alimu no anduɗo bi kulli sheyin kala hunde almirasu ndongu wa min no nder andal maako. Rawa sheikhani bukhari ɓe muslim filli hadise ol anil bara'i ɓe jaɓi hadise ol ma ha bara'u anna ha kaaɗo akiru aya ragare ayatin aya nasalat jippuka aygal fara'i ɗiggo e ndongu ha ayaje ndongu kam aya kaaɗo kanka on sakiti. To Allah senno fondu en ɓe sawama
a holli ko wiiɗo ko famay man sam mi tammi sema jango se o taskito o rena moɗi boran bayani ɗo man
wala o famata ɗo. Irum ɗiɗo holli o tufaka batal no famirta irum ɗiɗo.
Allah famni Allah famni wato useni fo ɗum ɗo torta derɗinaɓe bono en ɗo gadi muyallo en ɓedda waɗugo muyal man téléphone en yiyata ɗo en ñalla fiigo ɗum en wala fiigo haade man timmata himɓe yo accata fiigo en wari en ɗo jooɗi haɗo ɗo ka useni ko moe waɗa muyal ta fiya téléphone man wosan hakkilo
Allah seno fofre nde sawaba Allah jaɓane en Allah hokko en barjari kuuɗe meɗen barka zati Allah hokko en kala hayru fo Allah reyemen mo kala jaman fo barka zati Allah bar Allah dene mayɓe meɗen dede motiɓɓe meɗen bena motiɓɓe dedede maayi hayitade sali ɗo ɓe ko sanno pat barka jonde nde jooɗo Allah seno yafude Allah ɓamtu yangidi ceede ha gida mutuwa ɗiɗo Allah ɓamtu yangada maɓɓe yanka yangada ɗiɗiɓe yangiditte man barka lewru suma e lewruɗo Allah sanju kaluɗi maɓɓe fuu wartirɗi boɗɗi wa madalika alallahi bi azizin barka lewru nduɗo funde Allah wiyde on tori o jaabay
ni bo Allah tori en tori Allah fesi nanen Allah hokku en khairu Allah yaqu mayde meden Allah bakri en gada ko akida musu waji Allah ya dati abulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum salamu alaykum
amin wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hado min gaddira gare tafsiru je hitande ujinere etemere nay e chapanna e jiha e gitir kana biji medo majam tabiti do mum e ga makatul mukarram fagu madinatul munawwar dum bo foti kalkal be sumay jehitande ujine didi e nogas e nay miladiya annabi isa alayhi salatu wassalam gam hande do on woni nyalomaaje chapantati ha lewru sumay den bo to sumay yotti chapantati kam bi iznillahi ta'ala en gaddi ragare sumay semo allah holli kadibo allah tawema en jabanabe allah hollu en sumayji allah hollu en mawri dow jam e de ende hado min memuna to Yahya mi jabbitito mi dalda on be kudrabe am be demgal nasaran kore ha be gaddana on taskaramji mabbe do darnde ladi awiya motini dum are kude sey min memuna Yahya wiata on Allah hokka en jonde jam e de ende assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa
It's a beautiful Tuesday morning. I promise you, the weather has been so great to, you know, exercise and, you know, take walks and, you know, just enjoy. And today's a public holiday in Nigeria, so just, don't laze around, but make use of the good air outside. Just step outside and just inhale some lovely air. Welcome to the broadcast of programs on the English Service of Voice of Nigeria. My name is Danielle Bemsa, and I can tell you that it's a beautiful day because I took a long walk and I feel really refreshed, you know, and then coming here to bring you well-packaged and informative programs just for your listening pleasure. Today is the 9th.